From the conference center at Temple Square.
Conference center, Salt Lake City. We in Frisia, fa in Shemu, Toso, or Hadri or Chimino. Ewa, Jesus Christ, a sorry, a homer in Chima, Hotifo. A casa for me, a young free, a sorry, and penny for me, a deacon for Ewa, sorry. Taylor's Choir, free Taylor's Bell Stakes. Ewa, Utah, a Benyon, any Taylor's Bell. And a barber to any mind. So I dare we say every Bonneville distribution and a day brand. Obi any who quine, so or betrim be a good fidiasu and I say be as I own G to me in free on her. President did F. Ubdof, ah, or D. Otosumi, a new or first presidency, honor obey this, ah, Osumi, a name.
Dear brothers and sisters, dear friends,
Minyan Mani Memani and Nafu for ye, Mama Kwaba, Ewa, in Shemua, Etosu, Oha Edio, Chimieno, President Thomas S. Monson, Ah, Odi, and Nimuno, S. Mimin, and D. as a dear we end him. Yadi, and Chia Emma Onwa, Onwoodi Television, and as a radio, any above internet, any Onwa, Onwoodi was six centers, Ewa, Eriasia Fanenya. Ah, ye de satellite, and a de airbrem. And you, I was at Bray Choir, if I am a mam, a memoir, mywa, every stakes, I have been any Tellersville, I will Utah. Now, sister Leah Turner, any Linda Margaret, and a better Senkunan. Choir no ever to arise, O glorious Zion. Now, Empire Bono. Elder Garrett W. Gong, ah, okay, your son.
Oh,
Our dear Father in heaven.
Yeah, what's wrong?
On this Sabbath day, we are.
What? Sana payun sino. Yeah, that was a say. Yeah, about the shame of what's that in shame. To be instructed. Yeah, she shares that. Ubetrin, yeah, man. Conference center. Let's say, man, yeah, I'm what here. Well, sign shame, any man, we are seeing in Amo, any man, I'm in Amo.
We thank thee, dear Father, for thy plan.
A Japa, yeah, that was it. In fact, what didn't conscious I am home.
Mercy and grace, and I'm
near ye Jeffrey, yes, Christo, then I didn't come
on. And there, although thy sons and daughters,
if you pay out the door, and so my yanga, yet, my man, you know.
Pray for those who will speak.
The bomb pie, my honor, because I chance, and one of Bertonians, no. Afa was some power sound, yeah, bass, I see you be mono. Yes, Raw, a Japan. Boy, I say, may ya, ye bay, near ye betting ya come on more.
Have, if it be thy will,
sir, your pair.
A change of heart,
boy, may ya, a command sacra.
And a greater desire and capacity to bless our
family. Even more than I say, near Bitch me, I dear boy, your bushing, your mamma, your near money, mammonum.
All of our various circumstances.
Oh, near maybe a bear, your brabo munion,
and
near my year, what, sorry, mo,
and
any Dan Quininano. Your boss, I'm paying you. And what would about yes, Christo, Nidimo? Amen.
chorister sang,
"Atu, I am a child of God."
Thank you, dear choir.
Yeah, that was the choir.
President Henry B. Irie,
Ebdi, Asori, Amansu, Sdifo, ne Amantem, Ebdi Osunu, Bebmamu, Namajongwatum. If you want my Ebeti Efri, Elder L. Tom Perry, any M. Russell Ballard, Anguka Dumi, Nunehun. Now, Angu, we are Elder Larry Echo Hag, Akadio Sun, Huni Akasa.
It is proposed.
Yes, this one say Yabeji Thomas Spencer Monson. Atum say Uncomcheni Adihuni for Ne Odi for what? Yes, Christo, sorry, oh, Homa, a cherry hotel for. Now Henry Benyon Iron said for 2 4 Odi kind what? Atina for him. Any did Frederick Udrop said for 2 4 tossing you know what? A sorry, one Odi counts one farmer sasso. More ammonium to Monson, once more from Monsasso.
It is proposed that we
see. Yes, to say a Beji Boy Kenneth Packer,
as president of
the Atom, sir, as a mouthful, do you know, Kuono Titanin? Not when so, yeah, or more, or Kuono Monson. Boyd K. Packer, L. Tom Perry,
Russell M. Nelson,
Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott. Robert D. Hales,
Jeffrey R. Holland,
David A. Bednar, Quentin L. Cook,
Todd
D. Todd Christofferson, and Neil L. Anderson. More, as my for the Munukona, Tumusa, and Concha for near Dinuho and near DF four. One more, you want to know some more mamma's hassle.
Contrary, if there be any, by the same side.
Some one you want to know and two more, once more mamma's hassle.
Elder J. E. Jensen has been released.
Yapon, opening J. E. Jensen, every this one crew entity in the moon, so I would do my way in your answer. More and more, some better person than I said, one farmer's hassle. Yes, it's you say about opening Craig C. Christensen atoms, only teaching them for what? A dear son, cool, no more. One more German tunes, one farmer's asso. Some money into more, most of my farmer's asso. Yes, it's to say,
for his
excellence, opening Marlin K. Jensen.
As church,
sir, oh no, no, yeah, I sorry, and so some call so as I'm in church reform. Nelson, your friend said, "Oh, may I saw him penning for me."
That we release elders Keith R.
Your son said, "You be elder, opening for Keith R. Edwards, name like W. Gibbons, or Efrain, a do soon corner monsoon. Mwam's on back home, say, but then once it were a juma, a so near way in the stone, once more famous asso.
It is proposed that we sustain the
other. Yes, you said, you bet you, I saw him penning for you now. Atumu Senia and Nelson Yashashano. More would you want to know some more mamma's
hassle?
Someone you want to know some more mamma's hassle.
Thank you, brothers and sisters.
And Yanam Yadamase,
your sustaining bowl,
Sir Magia Tumu, Ewa Gidimu, and Mahofame, and one Pai Boma. And so, the best one is a bit free, Elder Perry, and so on. Ten.
I reached a special milestone this summer.
Somebody made my word that a tosso a dunkuno. Nas would do pepe subu or wabra bomwa. A chumwa drink caught a near my issue or wabra bomwa trim. I made him set more rant here ene maba wa amutie mi amwa mo be kan toki ya mi ken enwin sa na emra wo wo mino de se wunyi edu edu nko na ya de kese na debia no meda ejapo wo so se wo shira mi ene nkwa tenten so much has changed in my life time se me hwa ma brabo mu a niema bebra sesa me hunu sani ye njuma njuma ene kase ene telephone ene ed opening ah we sisi ewo ya brabo na ye hwe ya brabo mu a nsakra ye bebre ekoso de bia na eya na eya me wanwa bebre ewo nsakra ekoso wa brabo mu na the medwin we hu a eya na eya me de bebre because me dem se ebeboa abrabo ya yewo mi se odwin san sakra ye ye hu nyina empaibo aye bo ne se ensesa Yesu Kristo ni cheche a obede di wasa so isu isu na ohwemu a ohun se eniema bi kra ahyase esesa na die dikan ene awade a obonsam no aye na dwen so opese ose no efri se onim se ne aware ene ebusua ehuhia ewo ye japa owo soro nhyehyeye no my own family anticipated edu onkuno no mebusua eye nhyehyeye bi eboa me a ebetwe madwen akọ eniem akọso wo mabrabo na ebi ne se me wofa ase ba ekọ hwehwe nkrata a etwem emre eduoso a me troma me jane me na emra na me som eman yi e World War 2 no na nkrata no ba ko e ka makoma na e nkrata me troma me maame se onkan e da na ye yi ato ho ama enanom na mekan emunsam ni bi akyerɛ wo na mwehu odɔ ene obuo a mawɔfo ɛwɔ ma me mawɔfo ye nkrɔfo bi a na won awareɛ ene mmɔfra teteɛ ɛda won akoma so ye na nkrataa no ahyaseɛ ni maame sɛ medwen mmerɛ nan atwam no ho a ɛyɛ a na ɛyɛ meya sɛ me ne wo antumi antena ase andi ɛna a wɔde ato ama ɛnanom na afe biara no sɛ medwen ho a medwene ɔdɔ a mewɔ ma wo na ɛnam sɛ meni ho no ntine deɛ mɛtumi ayɛ ne nkrataa yi a mɛkyerɛ wo na sɛ medwen ho a mehunu sɛneɛ nneɛma a wayɛ aboa me na deɛ di kan medwen nneɛma nketenkete a maame woyɛ maame ebi ne sɛ sɛ mesɔre fi mpam a ɛwɔ sɛ medwene aduane a mɛdi anaa socks a mɛhyɛ anaa shirt a mɛhyɛ ɛno ara ne sɛ mɛkɔ akɔtwe me draw na metwe a menya atadeɛ a ɛho tew ne aduane edi ne ntoma a mede bɛkata me ho sɛ mepɛ sɛ mekɔda a na medwen nneɛma ɛkɔ so ɛwɔ yɛfie a ɛyɛ a na ɛyɛ mianigye bebree na mekenkan saa nkrataa yi ɛyɛ mianigye bebree ebia na bebia ebia na masetene a mewom ɛwɔ ɔsom no a na mesom no anyɛ ne nti na mɛtoa me nkrataa yi so maame ɔdɔ a mewɔ ma yɛ soronko sɛ medwen abrabɔ a na yɛwom ɛwɔ efie a na ɛyɛ m'anigye bebree ebi ne nkyerɛkyerɛ a wokyerɛɛ yɛn ebi ne agorɔ a wo ne yɛdiiyɛ da biara na wonya mmerɛ ne yɛdi agorɔ ne yɛyɛ nneɛma bebree wo ne papa sɛ wotu kwan mpo a na mo ne yɛkɔ da biara na abusua no ho hia wo na mmerɛ yi a mede fie no mafifie yie ɛfiri sɛ mehunu ɔdɔ ne anigye a na ɛwɔ abusua no mu no na ɛnam nkyekyerɛ pa ne nteteɛ pa a wode maa me no nti no ama me ni agina o ama me eye me ni je se me ye oba ifi se wa ma me entete ye pa na me bom pa ye se metimi agina na me bom pa ye se afia ebeba no metimi ni edi eda a wode ato ho ama ena no onyamin shira woni ema bebrebe a waye abo ewiase ya ye womi oba medol oba tom na se me kenkan enkrata yi medwin mebusua ho me worda me wo mistake ene tibia wotete me no na onipa bia no usuban ene abrabo a wo na odwin in church ene niema e wo latter day saint asori mu a uhunu se eye ade a eye sononko na esum no eye esum bi a edi ye japa wo soro hyehye ene in church a ye difo a wote ase kyerye eno na kyerye ekwan a ye befa so atete ye busua ni yabo ya brabo na say a drink in sema ye japa wo soro kyerye Adam ewo Genesis ngoma ne ma osomo ka kyerye se Adam obae ma ne oba ebe fi won eja ho ni won na ho na one oyire aye nipa baako na aware eye ade bia ehuhia efri se eye eye onyame ni hyehye a ebe boaye ewo asase mi eno ni hyehye a onyankopon ahyehye se ebe ma ewiase hyehye etintim se odwene asofudie tumi no tibia edi wa aware mu a ohunu se aware eye ade bia ehuhia na lessons taught in the homes by godly parents are becoming in awofo a won etete won maye ehuhia efri se eno boa ema emofra n etintim ewo insisaye boni e ekos wewiase mi se odwene ewiase hu a ohunu se eniema bebrasesa eniema ekoso no eye eniema esesa ajenkwa ene ye japa wo so hyehye a ombe hyehye wa asase so nanso awofo ebo wo ho moden e tete wo maye a ebeboa wo ma ama won etintim ewo abrabo yi ewo mi ewo m se suku teachers ene impenfo ewo asorum ebeboa awofo nanso no eye awofo no adie se won betete won ma na eno na ye japa wo soro ankasa aka se eye awofo no adwuma se wo betete won ma ewo nimu na ye wo ekwan bebre a awofo ebetimi afa so atete won ma ama won ma no etintim menemo metremo eniema num bi a beboa mo ama oma awofo ama wo ebusua tintim de edikai awofo betimi ni oma ebusua bompa ye won be bompa ye a kire ama ye japa wo soro ama wo do ene ntiase ye na wo de atete won ma de toso mie no won bo modern se wo be ye family home evening woni won ma be kenkan trokronkron mo woni won ma be bom paye wo mu be didi abom na won be kire won niema a ebeboa wo de toso mie nsa awofo ene won ma impenfo e wa sori e wo se woni won kasa efri se woni won kasa eno ebeboa won ama won ate won emma no ene ye ehuyie and specific needs. Fourth, the toso nine awofo e wose wodi adanse ye efa onyankopon ho e kire won ma na won kire won ma senie insira a wo benye free onyamesum mu the toso num e wose awofo etete won ma na wo ma wo ejuma e wo fie ma wo ye na wo pe kapre mom na wo kire won se ehu hia se e wo se wo to susu na wo yi bifi sa sika mu edituya ntutusu dudu no na sa enie ma kakra yi e boa e ma ebusua tintim e ma asori no nso etintim
Our strengthened family cultures will be a protection
for our children. Na ye ni ye a wofie ene ye busue mu no. Se ye yesa ni ye ya. Eno ebeboa ye nkwala na ama won tintim ewo tibia ye wo mi. Efri se ewiase niema no adoso. Ewiase niema no a ema nkwala no ebehwere won titiye no adoso. Enti no ewo se awofuo no ebo wo homode etintim. Na President Joseph Fielding Smith echre biribi. O se eye awofo no adwuma se wo be chire wo ma no eniema ehuhia e wo Yesu Kristo mu. Se ne se ye bo wenso a. Omo be hunu nienti a ye bo wenso. Na won be hunu nienti a e wo se won di ye japa wo soro nsise ne so. Na minuanom mema ne ma mope mobusua mope momma mope se mone mo momma ene mobusua ebetena da na se mope sa de a ene ye bepese mu kire won ne ma won beye a ebema won aye ebusua pa na asori ne ntichire ba ko ne se okunu ni oyire eye won adwuma se won bedo won ma no won be hwe won ma na won be chirechire omo esom no enkwada eye achede a onyame de ama awofo na awofo e wose wo bo ohumode na won chire won anie ma e bebo omo won mo omodo na won sum omo na won ye anie ma we yi na e bebo ankwala na ama won wadi ye japa wo soro onchiche ne so na eja a won wabusue mu eye won adwuma se wo behwe abusua no so na wo be bomoden se abusua no ebe ye ni ya ebe ma abusua no ho atew na maame fo wo abusua no so mo adwuma ne se mo behwe mofra no mo be tete yo mo na won ebu ade na won aye ni ye pa me jidi se Mame fuo no wo adwuma ne se won be tete nkwala no a won ate ase se no ba minim se se ekunu ne ayire mu eye won adwuma bom etete won ebusua a ebe bo ankwala ama wo hu odo na san tete ye no so ebe tintim won kwala nim na nkwala no so be hunu se won awofo edo won na de won kire won eyade pa
building a strong family culture adds another layer of protection for our children, insulating them from worldly influences. God bless you, good
Lord. Yami shamo, ejani enanum. A wo asumi mo. Won mamu kwada. A won se won hwe won so. Na awofo. Me pese mo kire mo se eye nije se obetete akwada wo nyame so mo. Na minim se mu ye niema we nyina onyame be shira mo na bi gidi se se ye boy e homode a yesu be shira e we na me kire mo yesu kristo ni dimu ti amen
Elder Perry
Elder Perry emi se oni akokra ohunye den e wa sori pa Mungu senior osi a sorry free na kunye muno. My beloved do phone a man mema. A brebia medi a diababia a free a dia a diaswa a diabana abreno. Me kai a fee a diosia a chema na me papa a wo a fool a oye o dia sign me a bay. Enna na o sanso wo a moa na o mo ye a wo. Na emwai na eye adia na me papa edo saa emwe yi eyie pa na ebre bia no na opese otweme eben ne sere be a meboa ewo adwuma saa emwe yi yen mu na emom na eye ade a ebre bia meme pese ono no eye na ewo a emwe yi eye no eye ade a ekuta ahoden a nipa ehia ewo abrabo mu na etimi akre ye ewa asase so na se mehwese ne emwai omuye adwuma omu empempem ekabom na omuye adwuma soronko eye saa ewoyi na emwa omuye ewoyi omu edi adwuma soronko omu kohwehwe enuane a ebe boa omu ama omaye ewoyi na fe nyakopon sene osi ebo omu nti no omu wo enoma etimi ema omu ye saa adwuma yi nemu ansana ombe ye ewo kitikitikiti no ewo se saa emwoyi a omu ye empempem ekunyina no omu edi adwuma a omo eyen kitin na omo ko boaboa enuane no ansa na omo timi aye awoi nemmo esanse omo abrabo enwa no omo mu baako bia eye ewo kitikitikiti a ye de kan kache mampo a wonhyeda entimpo nemmo sa ewo kitikitikiti a omo ye se uka ni nyina aboma enam se omuye empempem binti no efe ebe dɔso na efe yenso yetimi enya na yetime di atimi abɔ yebraim esan se omu enyina ehwe omu ho nti no anase omuye adwuma bom nti no adwuma e dine we no omutimi ye ebra enye din bebre eniti na saa mwa omuye ewoi ehu hia ewo asori emu no yesua momo nwoma nemu se Jared for na bra omoba America mem omude saa emwa bi bai Brigham Young enso e de saa emwa yi eye ehwesodie se de be a asori ma no ebe ka bom na omwa ye adwuma a omese sansa sole kaya na bibia enyine wo so no na efe aye baby strong kone ye eye ye ne ye nya adwuma fasodia fa adwuma omuye no ho na saa emwa omuye ewoi ewo se ye hu se omu adwuma omuye no eboaye se ehwe de edua meka se free so ya ye enyine wo President Hinckley efuom a na oso ono so ehwe emwa yi na saa noma we nyina no edi ade se fa ba ko ho se ade soronko no se ye nyina ye kabom ne ye ya ye betimi aye enoma emuye den ye mundwine ho asoe ma pepe aye wo wiase nyina se ye nyina ye kabom ne ye ye papa ne ye ye sene emwa omuye ewoi sene omu ema omu ni kwa omu juma hon. Na omu di juma suronkono. Yebe hon se yebe timi aye noma suronkono pa. Pe ye. Ajin kwa ni chie se emrasi mi hiyan. Ni se yebe do ye nyanko pon. Yedi ya kuma ya jen eni ya hon waden. Ebe do ye nyanko pon. Eno osansu chie se ni otosu mi yonono eti se. Eno se yebe do ye yonkono sene ye hon. Na sa emrasi mwe mi yonono. Ene nye emra, ene enkomshe fono, e jina su. E sema o jinkwa e kaye no, eye adia e tia siye ye, ne mom, e hiyan ewo ya brabum, se ye do, nyankupon, ene ye hwa, ye benyan e nimo nyam. Ewo se, ye jen ho se, se ye nyina ye kabum, na ye di Kristo e chi, ne ye ye nye, ewo se ye ye, ne ye sum no, ne ye sum ye busua ye nanfofo ene omo aye omo ye ne omo tia asase be asase soko
Senye Yakubu nsem ne kan se osom eye eye asempa no asugina so ye kan ef nsem efa senye asori mai omosom ebra se nsuo yiri asase wusuo ani eja esi wo baabi a ye kan dwumadie so no kwa omudi na mmom saa dwuma ye ayade ye ni so yi pa na mmom ye ndwe ho se ye yesa no ma we debia ewo ya brabo ma mundwe ne ho se na ebesi aka ye yonkonom se na bae be se ya betimi asesa ne ye ekoso ewo ewiase mu enoma enketin kitin aye beye aboa ye ho mundwe ho ye wiase aye wo mu ehia kristo do sin abrebia enti no ewo se yetimi ebo moden na ye do ye ho na ye som ye ho sa enoma enketin kitin eho ehia ewo ye ho ewo ya brabo mu na se sa jumadie eye enketin kitin nemum se ye kaboma ebeye se sene emwa na omuye enwo no omo so amuye ne nketenketen nemum so omo kaboma ebe dɔso ye wotumi ewo nyakopon dɔ se ye dɔ nyakopon ene se ye be dɔ ye ho na se ye da sa odoi edi a nipa bebre be ho kristo som no odɔ a ewom na fe ye betimi ama gidie ene odɔ mapa Any shodie kuno aba asasi so. E de mene wasi ye senye emwana omuye wono. E de bene ewasi ye e wase ye koso ekwa sorry. Ye mube bre eye sa de we kosere biya eye jumasunko. We eya de ye ne mum na watchini munye na ansono. E wase ye koso ne ye adwuma saa ɛwɔ sɛ yɛhwehwɛ ɔmo a ɔmo hia yɛ mo a na yɛtumi ɛboa ɔmo ɛwɔ sɛ yɛtumi anya gyidie na yɛgyina saa gyidie yi so no na afei yɛtumi adua no ɛwɔ yɛadwen mu ne yɛkra mu ɛkwan bɛn so na ɛbɛfa so anya akoma a ɛbɛsesa sɛneɛ ama ɛkyerɛ yɛ sɛ ehia ewo enije mu no mumye nkai se sa ewo a ye ekuta die ehia ye ewo asase su nyina se ebetimi akoso abobra nemo ensempa no so ehia ye se ebetimi anya dankwa se ya dance die no eka ya adwen na efre esesa die ewo ya komem a ene yebenya ahoden se yebedo na yebesom se ne kristo esom ye no na efe yebehu se samre no ene be se ne kristo epese ye no na efe yebeye na suafo a ye wotumi se yebeye ono na adwuma enam ne honkokonso no se ye yi ya kuma efri enoma wa asasisi no ye nye se yebehwehwe enoma ebeso nipa anim nemom yebehwehwe kristo asem echiye kwan no efe yebeye ahomre na yebekoso abo brase ne se yebeye papa ebra yenyanya atwom sem bia yemara odo nya mapa ama nipa nyina ya dwen no ebeye de ehotie ebre bia yenya opese yebeye bone honkonkron no so ebeka ye ho abre bia na ne sofudie ne chee no ebeka ya kra se na nyakopon epe no menwa no mema ne mema efe me hyemu se mon koso munja bibia na munye papanko ane na munye monsumo bia ne mo mechee mu se mon jine ho na mo enye adwuma ebeboa yeho yebesom yeho se ne chosem no echee no na efe yebenya ni die yebenya obuo se die yepes ye akase agidi no eno ane ye sa juma we ebe ma ye ye hu se konkonkon eka ye ho na e de asomdwie ebe bre ani anigie na efe ye benya anigie a ewo Kristo mu se ebra ya se san free ye bon ho na ye di agenkwan mra asem so ekwan ebe so na fa so ebe sesa ekwan ebe so na be fa so ebe achire odo ewo nyankopon mu ye wo ade ba ko pa ewo se ye na saadie we ewo se be ma bia owa so obe bia penyu akolao ewo se saadie we en ewo se ye na saadie ene se anope bia ye beko ye nkotu jeni abom paye achiye ye jano e wose ye busa no e brese le bia obeti me ye hu e kwenya ye beti me afaso asum ne ma omu hiya e wasasi iso no ne fe ye befa e danimu ni ye shushye e kwenya ye befaso abua e wo jidye eni odomu ne fe ye manye ni enko saadie iso sani ye emwa omu ye uo e ye omwe jumano. Na siye ye saade uma hon konkono ebe kaya hon ne ebe ti hon konkona se ne ebe nyi hon e kwanya ebe so ebe yesu ebe timi asum ye hon. President Monson ache se e kwanya bebre so no nyankopon etie empyeye obi mpa ebo enam yeso. Onam yeso tie obi mpa ebo se ye kasa che obi anase ye ye bibi no na nyankopon e che otie obi empire bo president kimbo so che se nyankopon enim ye na ohwe ye so nemom oyesa anom we onam afoforo so na yesa anom we eno nti no e wo se ehia se ye besom afoforo nom minim se se yesa adwuma we e wo ye mfie ye sukum ene adwuma mu ene asoyem a honkonkon no be che ye kwan na e betimi e ma ye hu ne e wo se ye omu a omu hia yesum ye moa a yenkwa ye betimi aye honkonkon no be kan na ahye yenkran se ye betimi aye nyakopon adwuma ne ya tre Kristo odono ene ne sempa no efe mumien kaise senye emu a omoye ewo no omo dwuma no de omoye no e de ewo kitikitike na eba no yenso se ye dwuma kitinkitin sa na ye kan bom ewo asoy mu a ye bema nipa bebre ehu Kristo odono na efe ombe so ebedo nyankopon senye ewo so omo dono na se ye desa odo nyina e kambo ma ye je odo ebebre ye yebusua omo a ehia omo omo a omo ekra edi awrusie na eho ena nyankopon ma no so benya no kre eni asumjie enyanom e mpa ye bo se ye be bom pa ye abusa nyankopon se sene ye be hwehwe obi a ye betimi asum no na yaye ya bua omo so na yetimi aka nsempa no ache omo na ye di adanse ache omo ebre bia ye beko ye kotuje mu mien timi kase ye betima kase yaye bibi papa ene mabua obi ene we ni ade a wose ye we ye nyankopon adwuma mo mien ye no senye nyankopon epe senye emwa omuye ewo no eye no we eni mpae bo ewo Yesu Kristo din mu amen.
I volunteered for service
to me to hwase ema America poso asrafon ewo Vietnam. Abraham me call Virginia say me kwa ko boboa me ho akon me ko gina attend ewo me ne a recruit for ye edionum nine na papa bi a na odi anim a na wa ko akon bebre no pie da na oba mu a na otietie mu e kakase fi na bra o yi ne ho da na di che na ofri barracks one mu etre na obisa obias asem na kakran kakran no ofa obia ho asem a odisre no edi ne ho fel ekasa kasafin na ekonam so na oba obia edru so na oka obisa wa asem a oka se ane anase derby police ni penny chetrefo na me hu nya na opese oye efisi nyina ose yenhwe yanim tia na eba bedru me so no na me hwe se wafa me bag na wahwie emu ne ma nyina agu me mpa so na ohwe ne ma num na oba me ho no behwe manim na fe me hu me yam sese me nim ne oba beka na ne nsem no na mi momo nguma no na na me kaze oba betiem na emom no oba me nchen na okase gumaso uye momo ni na sani awashe ye no miss me tiem ani police chechere ni na bio na me kaze oba betieme ensusu no osan eba ema ni nsaso na momo nguma no won nsem na okas boko eka se uji sa enguma idi na bio metiemu ane police ni chechene na sabre yunu na na minim se oba betiem nsem basa afa momo fo ni book of momo na nso no ojina hon mudi na eye kakra no oko mempa no so na boko this amomokrate eto honum na eno oko efa meho anya biem na eko ekodi onwa aka no ho fel eka ensemfi onwa na aka nyina na madwen ho emre bebre sania ne ntia sada no wanka meho asemfi na emum manage se mitime kan a mantwentwen so kra se ane meye asori e homa Yesu Kristo echidifo yi eba ane minim se nwomo nwoma no ye no kre sa adansi die eye ade a esunko a ye de ma me enam susum kronkron no ene emo a me nya free missionary me nu hon ene priest quorum advisor bra na medi efie dunanu missionary me nu Lee Pearson ene Boyd Kappen Hansen ebe church me busiaf Yesu Kristo ensem no ena ye bo mesu emfie mienu echi no me priest quorum advisor Richard Boren enso she me se menkin kan momo nguma no na meji sa ohyei ena me kenkan kratafa edu anadwobia kosibra me wiei na efiti ase no yatro ose watro ama lemonite foi ah onwoye Israel efie fo any Jew any Gentile fo na book numero akase eye Yesu Kristo adansi die fo na lemonite fo no onwoye American ancestors India fo no ase fo na bra making kan momo nguma no e kire me se efa meme America asefo no India fo no na kasafa encrophobia na yebefra on se onye lemanite a nwufri Jerusalem eba boshe asas nso no eye emfie ahensia ansa na yewu Yesu na echre onyankopon enkita hudia oni onwudi wo sa America asase nso na efa Yesu Kristo enso eba ya obechirechire onwe efri se efri brai owusore no na ensem bebre katafo bebre eche se emrechi no onwu na etohwete ewa America asase nso ene ensuo edededa ho na onwu adifo ekasa se gentafo yi ebeba na onwa ba ba tu onwa hwete na onyankopon ebufuo ebeba lemanaifo yi ho na onwu be tu ahwete na ya broon na se ye bese on ase kra kakra ni ase on me pap me nana ai fen eko Hark, or your pony Indian, I a woon or and free up him. I hung what you know, our baby as I see from Nebraska. Brown, no, I did Dunkrono, pony and Croft, where ye pamo on among with jar or one sassy a pepepim dumian son, Emma and Croft for better honmo. A ya fear up him, I hung what you had your son and on ya echo baby Kakrabi, I ben look. Oklahoma, aye India for us. Now, sir, pony, grow for you. No way, and Pim do me, no. Emma, say, I want to see ya, Ebe Drew, and a hat, a handsome, Ewa, Oklahoma. Pony for it to say, I want no more harder than ya. Two on Washington, Abu, on make a crab in our conversation. Momo, a woman, Ewa, asem titru Emma Salima knife way, I say. Ah, omu free Israel. Nephi, Ekans, Asimi, F. Brana, or Church, and Papa die soon. Efas, I need dear chain. Or sis, I dano na, yen yasi forno. Ebe Huse, omu free Israel, if you na omu ne apam, unyankopa pam, a man, Bosheman, ne hon omu be hu. Na onwe nya nimdie efa onwo nanananum ene nimdie efa Yesu Kristo anaza onwo jifo nu na ayede ma na onwo ejanum eyo onwo anu na eho na onba behu enya nimdie efa ne nchechere ne hu na onwe hu senia onwo beba ne nche na onwa benya nkwa momo nguma ne eye kronkron Chira kron kron. Ewa, niya yebinya efa nye skriso nsem ni nina ahon. Joseph Smith, ek kase, mwa nguma nye ye nguma eye no krepa esi nguma biye wasasi so ni ya yesu mi fapim. No nipa bebe nyanko pon wabra odi home ransoms esi nse nguma biye wasasi so. E nuntino ewa, asema yuyasuma nipe nina. Bra mi diz, dun sonu. Me na me kan momo nguma no ede di kan no me di mani ekohwe ebosha moro na di mai no osese muji sa niema we se ya mesh pomo meshe mo bose mum bi se nyankopon oye dan kwan agya no na ewo kristo din mu se niema we enye no kra na se mu bisa wo ewo kuma pam na mu wadwen pa ewo jidi ewo yesu kristo mu No bed dies, I near my way, no cray at tremo. I was soon crunkon to me. And I mean, Bunko to Japan Pie and Minyas, soon soon I dance the dear, sir, I'm my book of one way and no cray. Sir, I dance the dear, and I bore me my maid bomb me bra, our bra boimo. May shamble bob and bomb my basso, say, Monkind book of Mormon. A yard dance the dear fufra, a fire years crystal. Na ni titulu no mesre the remnant Israel asif efi asifo no ah onwoye enipa na ewo book of mormon asin ba bia mo wo bia monkenkan na monkan biem mormon nguma no munsua emfa bosha ewo book mormon nguma no Na mum di enchetre eni efa Yesu Kristo ehun na mum she apam muni erade ni she apam na mum di so na mum hwehwe sunsun kronkron no enchetre me wie ewo asema Malakai aye mormon book of mormon edifo bi ekan osi sabre minuanum emma ni mema me enya nanka maba kristo hon a oye kronkron ofri israel na moma me fa ni nkwaje no ene ni nkwaje no to me ni empo mumra ni nche na momfa mo kra nyina emba fore emma no na mum to aso ewo akomche ni empire bo na mum tonkosi awiye na senia urade ni ti ase no obage mum kwa Bra, ye by ye Yesu ajinkwan ho na ye ti akoma mu no ye nyina ba ba ye mfidi ewo nsem ema ebosha ewo momo nguma nu abam we na medi ho adanse wo Yesu Kristo din kronkron amen
Thank you, brethren.
Madam Wase, kwa ne congregation ebebum ato. Let us all press on. Na se onwi wi a ye beti efri Elder Robert C. Gay Scotty Wyden a onwu ka ediosun. Onwu wi a Elder Anderson a o ka dumienu no.
This is the 182nd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
The Savior once asked his disciples the following question.
Ajin kwane busa ne suafo na asebi. O se die na odaseni ebejai se ne onhwe ne nkra. Na we ni asama meja ebusa ame emre bi etwem ni. Mi nyi no. Ma wofu ma mi njuma nketenkiti bi e ofie. A na otua me ka nkakra nkakra. Na sika na mi nya no na ye a me de kohwesini. Na samre no emra na medi no na ukohwe movie ya na movie bi ya e cost 25 cents na sikana na mikra no na mitumi e de hwesini esan so dubi totofe na na e me de yi na anche bia na midi efie edumienu na na mijina sini eho Enna madwina ne se mekohwesini na ho na mehu se se wudi efie edumie mienu a sika na woje ekosro kakra nti eho a ne eba metim se ah na na watwe atwem no na wote se na wutie ya na ade nti na wonkonko di lan yimu na wonkonko ji tikiti nti mekoye ekoye Eko to sini etiketi esan so koto me tofe na me kofie no e na me kokase mi chem papa na me ka wie no papa tie mi no ka che mi se ah me ba wa nya de kra na sa ade e ma me ra hu ye na kire mi adisue bi na emri bi etwa mi no me busa obema bi a okura asofudie tu mi no a na won kwa sori na oye obema a na oye ni papa na no do ne busua na owo eba bema bi a na obo sports na owo team bi a na won di agro kosi ada na na ekuo na owo mu no na won yaade yie pa na na asema mi busa ne se ni obani ye no ofu se eyade a ye japa owo soro eso ne ana na sema okache mi ne se a minua wakasa inti me ni mi bishop ebe kokasa na enei abrabo no eye den yie eniema bebre koso wi ase na eniem ebi ne se asema obi busa mi ne se na minua yi me kono ma petesi kitu ebi a eye ana ana se ebe ha mi ana na sadie we ya na ken ebusa na wo se ah na hwan kra ni onyankopon e wo se me som no na nieman kitinkiti we a ye ye no ema ye ene obunsam efa so ema ye hwere ye kwaje se ye dream enima e koso wo ya brabo mu ene nieman kitinkiti a bia ken eye ye a ema ni bu onyankopon ni mra ne so no asema esi ebusa no se enye enyema ye ye a enye nanso no ye ye niema papa ebe so yaje nkwa no ana ye japa wo soro ni ana onyankopon epe won a wo hote any one a won ye boni a won ekọ na won esesa na chokronkron ne kire ese na osikeni bi a ko yesu kristo ko buza anse ajinko e den na meya menya ajinkwa no yosikeni ye pa na ajinkwa ne kache ne se e wo se uton ho niema na yesan so ndwin book of mormon ohini bi a e frene na oye lamonai papa e busa se den na meya menya nkwaje na ye kache ne nia onye no onya ho brase ka se memma me kingdom nako se ne menya enije na se odwin enema ani nhyira onyankopɔ de ma na se uye niema we na me hyira na ubenye enije kesi ani gidi ani niema ebeboa na odwin ne ohini ye ya onya ho brase enya abotre esuai ebompa echie nyankopon se megia me boni a meye nyina wei ni ni ajenkwa no etreye ajenkwa ne se ye nya ye boni ketuo kesio na eno bemwa ya meye ajenkwa eniema bebre koso wo ya brabo mu a eya na ye bo e hu moden e ka kire ye hu se o wei die ye wei die ye wei die meye nya hwe nanso minua sa ni marketing kitin ye nyina no emwa ye ebe ma ye ni ye japa wo soro emuntem ate minua ne mema ne mema enye bonin kitin kiti we enye bibia na ade ba kwa me pesa me chio mu se e wo se ye de ye ho hye osom nu ne na ye ye niema ye japa wo soro pesa oye na maye ntina ho keke na me kai mra na me sum wa Africa as mission president na me ko meeting bi na me hu abofre bema bi a abemu wa bi a ogina kwan ho ana osu na kasa bi ka kire me say jai jina ne ko bo akodai na as and kasa bi su ka kire me say wuntu mi jina uno peyin awoda esumi ya no ewo meeting na se ugina a ubeye late na me koye na me do meeting ne hono na etini bi ka kire me se kono ko boa boy ne intino mede me ka ne safo ma obema bia ne friend afasi se kono ko hwe boy ne na nche bia e na
minya intima se boy no e de akwada na ba na boy no e ya abamu abi na wadi mfiedu na ne papa ene ne papa ewu ene ne maame nso da fiase na oya bofra bi ya na obo ne homode na otonton niema ewo ekwan ho na ni sika kakra onye fi ade ton ne ho no oto ni bottom ne sa sika na na onya aye no ningina ayira na ihu se abofra ro okofi a omo ana woni omote no ebe bo no won be kaso your true fo ne wedi sika no enu nti de ye ne se e kakra ba mu wa ne se nya botre na ye beboa wo ye boa no esan de ni kofi na me kofi se nwume na me nya no kromie no bi de edi kai me nyihu se onyakopon edo ye nyina na onja ye chi dida de tozu mie no ye mbo ye humoden se ye betie honhom no na honhom no ebedi ye nkwan honhom no beboa ye ama ya aye niema e wo se ye ye nyina na Yesu esuafo no busa no de bi se hwan ena ne huhia ewo osoro ahemman mu na asem o ka chere ne se mo munya ho brase na ete se abofra osan ka se ewo se ye boye ho moden se ye beye aniema a ebema yatwe ye ho afi bone ho we must suffer his cross and be anchored. Ewo se ye ye ni ya a be ma ajinkwa ne ni age. Ewo se ye de de ye hu hye ajinkwa ne ti bie mu. Na ye ye sa na e be ma obonsam no en si se ye nyina abras. Satan need not get everyone to be like him. Obonsam ma ye ma obonsam kwan te se de onya kan no ani Judas no. Ono de de wonu mu ane se obetwe aba form na state conference bi etwe mu enche bia na abamu wa bi ebam ebebusa me se onyankopon odome ana na ye dwen asem a me kan edikan ne se de na ye beye a yen ye 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 kra to exchange our sins. Na ajinkwana sema okache ese. And to take that into the heart. Yen jai bondi. Yen di ajinkwana enchache ene so. Na se ye ye niema we nyina. We are told is greater than all the combined treasures of this earth. Ebe buwaye. Ebe ma ye tintin. Ebe ma onyankupon esirai. Na meko Nicaragua enche ebiya. Na meko ebusuye biye fie. My testimony is my most precious possession. Na me adanse die ekosru ye. My testimony is my soul's. Me hunu se. And in the integrity of my heart, I leave you my witness. Me nim se Yesu Kristo eye. Asori e wo mi eye Yesu Kristo na asori. Na ye di ne di fu ochi a obeshrai. We na meka wo Yesu Kristo di mu ti amen.
While recently touring the beautiful Brigham City, Utah temple, I was reminded of an experience that I had while serving as a coordinator of the open house.
Nasi bra na mi sra Brigham Akropon temple nemono. Na me ye openi a na medala ye Hawaii temple abakosemo no ho. Aka abosume kakra bi ama wawi adwuma nsiesie kese a na woreye no. Oto wonsa frɛ me sɛ meni openyi kwankyerɛfo a ɔda temple nchichemu na no Elder William A. Walker ɛne ne temple nchichemu afekuo na ana afekuo afoforo ahodoɔ nso ka yɛn ho na yɛn nsoro ahwɛ na ɔbotaeɛ bi ne sɛ yɛbɛhwɛ adwuma no nkɔsoɔ ne adwuma pa a wayɛ wɔ saa nsoro ahwɛ berɛ mu no na wawie adwuma no bɛyɛ wɔ ha nchichemu aduɛ wɔtwe nnum berɛ a na yɛnam temple no mu no na merehwɛ na meretie Elder Walker ne nafekuo no a ne nkɔmmɔ a ɔmo ne adwuma panyin no di wɔ nsrahwɛ no mu no mehu sɛ wɔ mu baako de ne nsa fofa afasuo no ho na waposa ne nsam na wakɔ adwuma panyin no hɔ na ɔka kyerɛ ne sɛ mehu sɛ apɔapɔ ɛwɔ ɛdan yi ho apɔapɔ ɛnyɛ temple gyinapɛn ɛsɛ sɛ monsan fofɔ saa afasuo no ho asedeɛ mu no adwumawura no twe twerɛ deɛ wahu no to hɔ maako maako yɛduruu baabi wɔ temple no mu no just a nika crabby pen, a behuno. A berry macro ya et raying. Wo baby and puma be a nevo. Ah, nefe pa. And puma eating team will bear a buffer sensia. Ah, or de inkemu a catabi home. Or tenin, sir. Ewa baby won puma no hono or can say. Sa mpuma no hono baby no e hwachia mehweye na emu mi de me hu se na achia
with a measuring device in hand I could see there was a flaw and that this little
media dia toto hu hu ye de me hu se na achia kakra na na achia ketuwa bi waka kire adwumawura no se esese wosesa mpuma no efri se enya temple no jina pen mejitu mu se na eye me nwanwa pa se empo ewo se wose sampo mayi nyina wo sa adie ketua bi a yehunu ne pi ne kware ebetumi aba se obi ri ntumi nhu ana se empo obi behunu sampo mayi na ba bi a na ehye wo tempo nimu bre a me firi tempo ho na meri kofie sa ada no medwin fa sa osu yehunu no ho Beye na watchi bebre bi echi a watu won safre mi se mi mehwe tempo no a afe na wawie no. Minti ase fa osuya hunu no hu. Misra hwe a etwa so dadi. Bre a mi wura la ye Hawaii tempo a wasiesie no foforo awie no mu no. Mi hu jure mi wo ne fe ni na dwuma pa. Obeti ase wo anije mi nya ya bra me ben afasuo no a na papo wo hu. Ene mpoma na na achia no. Mi bisaye se Enti mpoma no wosesa na mpa. Abra me ben afasuo na na apopo no ho no. Mi hu se wode afasuo krata afefefe afomfa ma afasuo no ho nyina. Mi di kan dwen se enti saa na adwuma wura no yi apopo no firi ho ana. Wakata so. Nanso da bio. Mi sua se saa kwan na no fa so abra biara de afasuo krata afomfa ma afasuo no ho. Eye mi. Nwanwa se afasuo apo apo kito ebe hia we me between me yentem ko be bia na mpoma na achi ya no wo me dru ho ne me hu se edue bi esi mpoma na nim me sa adwen bi mu se enti se na edwuma wura no efa so ye mpoma no wakata so me twen be ho a me pia edua ne ko nchen kakra no me hu se ampa Wasasa mpoma ni nyina mpoma na na achi adada sisi ya esi ho na mo fefefe Mishia ase mfitiase ni nyina na wose omusi edua bi edisi mpoma nanim ade nti na afasio apo apo kitwe bi ene mpoma achi akakra hia ma adwuma foforo na empo wasasa no a enipa kakra bi mpo ene behu anansa kakra bi nebeka ade nti na adwuma wura no behia se obeye adwuma a ne gina pen wosoro Bre a mi free temple no mu no me mre bi dwen ho na me nsem masem na anubu aye baaye wa bra me pege mani hwe so na mi hu se wa twere agu temple no se kronkron ma ewurade fie no asori temple no mu te sa pepepe wo se ne ete na e wo se ye hu se eni kwan se ye dwen ho se hwan fie ni se be ya
Down to the smallest of details, we shall show not only our love and respect for the Lord Jesus Christ.
Nam nhyehyɛe a ɔhene Solomo tintim yɛ wɔ apam dada no mu berɛ a ɔsi temple ma Awurade no a ɔde nneɛma pa na yɛɛyɛ ɛnɛi da yi nso yɛde saa nso si yɛde nneɛma pa saa nso so na ɛsi yɛn temple mesuaa sɛ mpo no ebia na ɔdansini anaa ne nsa renhunu anaa sɛ mpo baabi kakra na nnipa bɛhunu Awurade no deɛ ɔnim yɛn mmɔdemmɔ wɔ berɛ a yɛayɛ deɛ yɛbɛtumi paa yei yɛ nokware fa yɛn ankasa mmɔdemmɔ ho Awurade no aka ne tintim sɛ na mmerɛ a mredodo a biara a ne nkofo besi dan ma ma no no a mo besi ne yie no one mom na ni mo nyam behne wo ho ani na mani be wo ho efri se meba mu na obi bi obeba mu na kuma muti bia so be hunya mo kopon na enso se wogu hu fi a meri mma mu na mani mo nyam re nhre ho efri se meri emma temple a emunti mu to say jume wura no bre aye hunu ni ye wo yen abrabo mu a eni ewrade chirechire no nko no e wose ye bomode na yesasa bibibia e wo ye abrabo mu a enye ne ye hu se ye ntimi mfa ye boni hinta ewrade no esese ye kai se ye ye de kata ye boni so a hwe osoro so twen won hu ewrade no hu hu di arehu Mesia biom se jina pen a ewo soro a asori no faso sisi tempo no ye nsesuo ma empo eye nsenchreni a esese ye faso de boye bra ye betumi se ankrankran de somafo po nchirechre a odi ma asori a odi kan no a obekan se munnim se moye onyankopon asori dan na onyankopon honhum timomu se obi se onyankopon asori dan a ese na onyankopon bese no efise onyankopon asori dan hote na ene mo ara ye nyina wayeye ode niema pa na ode ayeye na ye won sentreni a edi echire wo onyame nsa na adwuma ho na emum se ye nyini we na enso can become in need of renovation. Yeah, your temple ye ni padua no so be hia se ye be siesie ni ema bi mu. E bi a fasu bi wo ye mu a papo wo ho a sesese ye fofa so. Ana mpoma bi wo ya bra bo mu a e wo se ye sesa no se be ya ye betimi agina ba bi ye kronkron. Na nsen mu no temple gina pen a ya kan a kire ye nse ye nye no ye pepepe. E wo mu se Abra ye di emranse mo so ewo ye Yesu Kristo emranse mo so e ya me mpa bo se ye be gina na ya bo ye hum bode na ya ye di e betimi aye bia wo ya babo ya bra bo mu ni ye yi boni bia wo ya setena mu se be ya nyankopon honhum betimi atena wo ye mu ewo Yesu Kristo di mu amen
Ten years ago, as my wife,
I tremble and I'm in the major cati, I was Brazil's, not President David Marriott, and I owed the Brazil's Apollo mission. On the year, Neil, and in my will, Neil Wesley, and on the John with Jumanya, near Bussian, on the Beko, I did a fra prophet, a France on call mission, and President. Marriott Ephraim ewie bi eka se onwe ba fefefe a wedi edionu ba ko ana oku school akakakra no ewie wo Indiana University na ka abono e wo bra na ote ne bicycle so free asori eba na ni ote ni mfiti asense na Georgia na ne hoye anche bia no na fe ne tibia mu ayebasa Nti abusia fofra se so onwo bompa yesa nwanwade bi beba Georgia so na onwo efa plane eba every Brazil by fear na oshia ne mano ana esumu onwo kaze onwo na onwo ni Georgia na wo bra owuye no mehwe Marriott abusia nu ewo bra sa asemwe eto onwo abosome ni mfia ebetwa mu no onwusui onwo bompa ye onwo kasafa Georgia ho na yawo ene arehowo mu na emom no onwo gidie a ankofom na sa anopeyi ya san etie asemo a Bowen ebusianfo ene Weberg ebusianfo no etie sa achede gidie nche achede eye sunsumu achede a Yesu Kristo ka se weni dan kwan se mu behu wo nyankopon no kre no ba ko no ene Yesu Kristo a wasoma no no ye gidie e wo nyankopon ye gya owo so ne ne ba Yesu Kristo ya gye nkwa na esan ehye e wo adwea ene nimdia ye wo efa ne som no se Book of Mormon e yo nyankopon asem na edifo ene dumienu no ekita safoa no efa asori to me num ye so ye gidie num na ye ye djuma e senede na ye ye bibia e wo ya ho din mu se ye be kun na ye gi ye gidie na si hon apostle peter eka bibi says enso hwe eba wo gidie mu a ono anu wanya hu bi kai ni a yesu christo kai o simon obronsam ahwehwe senka obenya no wa show se quit nemo mabom paye ama sene be ya wugidie ense na peter esa kachre enkro fo se dwin men dwin se eye nwanwa se o how any enso hwe beba wo so te se sene bibie enhu bi na aba oso sa enso hwe eba ye so maye manya ahode nemo no ya hwe ya ebetimi asɛ wugidie wo agya no eba no na ebe san so ama wa ye mrese na wuntimi endi ni mransem so sa enso hwe eya na eba wa hwe ya na ekatakata so bi wo so a unhu sene etie na eba ba bia na enema ehu hia maye no eno na enso hwe ne ba so na sa adia bibia obi betimi ahwe so na wadi so no ebetimi aye so ye kese ambo bifufro ekwan ben so na obetimi agina pintin wo bra ugidie e so na hwe no wodi ho eba behye eniema eboa wo ma wonya sa agidie no sa wo benya agidie wo Kristo mu no wabom paye no wadwins trosem no no ho na di mransem no so na wo soma fufro sa ye gidie ye nya gidie ensohwe bia enwose wo twu hufra sori num sa wo yi hu firi onyankopom aheman num wo bra aye so wo gidie ahwe etse senia wo hye ba bia ensuo ba na wa firi ho num senia a wo bo ho ba na wa firi e ho num Paul eka se munye ahohwo ne amanfrafo na emmo muka ahotefo no e wo onyankopom fie na sa asori abambo ehun ene etimi agye yegidie bra ye ni afoforo a onwo gye die no ye wo gidie no ehia no na ye se yegidie den ye bonnyum ye di adanse efa agye nkwa no ho ne ye som ye ho ye ho ne ye ti nyankopon sunsum ne nka ye fa sacrament ne agye priesthood no so ehia no no urade ne ka se sa ayeye die mu ene wo hu onyankopon etumi na se unya se ye so wugidi ahwe jina baby a onyankopon etfie ni wo no ehwo na enkwaje wo bribia no baby wo ho ma ewa aha bibie ni ho no so ye bie ni ho a ye ntimi embom endiso President Thomas S. Monson eka se sa ewiase mu ahote enema no afri so na niema ananke agitum se eya niema ehoten sesei no ya jini na ya seni na ewo enkofobia onwo asori mu a onwudi onho so enutimi ye ensohwe wo ngidie mu mede obuo ema se Yesu Kristo achidifo yi se onwudi onho so nyankopon ahye se sa ade a yedi efa ema enkwala ba wiase ne ewo se onwa ya ware oba ne be ma onwa ware se oyire ni oku ewo apamfufuo nu ejinkwa no ema sa asemi so ka se obi a obehwe oba bi na wonya kono won ho na woni no abadwaman won akoma mu deda na oka se maye mbu nkrofo aten na emom no na onsuro so obeka se ko oka se na menye boni biem ye mabusuan ye nim obi ebi ana wote se sa adamfo yi bribia no odi ne mransem so oyɛ asori adwuma adwuma a oyɛ bia bibia ekɔso ne busuafo bu no na bra na o nani dɔso so benya aware no anya nkɔla no onya oku na ɔse meka sɛ mede maro hyɛ bɛhyɛ Kristo mu mewɔ gyidie na menim sɛ nhyira bie nu hɔnom a menya ɛwɔ bra medi me ho so a me di nyankopɔ mransɛm so obi nso ɛsan ɛsom ɛwɔ mission na owie no call school na ɔno nso anidaso sɛ obɛnya busua na ɔno nso ne sɔhwɛ ne sɛ na ebia na ɛmɛma anas ɔyɔ bɛma na ɛmɛma ho akono anas ɔba ho akono ɛwɔ ne ho na mmom no yɛahyɛ no wɔ patriarchal blessing sɛ obenya abusua sɛ yɛ asase so anas asase ɛbɛsan ba biem no menim na mmom no menyɛ biribia a ɛma menya saa nhyira yi sɛ yɛdi yɛ ho so no ɛden na mmom no yɛama ewiase sɛ yɛba abɛabɛhyia ɔhaw no yɛdi yɛdɔ akyerɛ nyankopɔn sɛ yɛbɛdi ne mmara nsɛm no so
A loving family and loyal friends.
Menim sɛ me wabusua wo dɔ me na me de nyankopɔn sɛ sɛ wo ma me nhyira bebree. Ewiase ɛka sɛ ade nti na wo bisa bebree firi hɔ. Awurade ne nso ka sɛ sɛnea ɛsoro ɛwa ɛsen asase saa nso na makwan nso ɛwa ɛsen mo deɛ no. Na saa Yesu akyidifoɔ mmienu ne ampempem bebree te sɛ wei mu no anya Awurade no ɛbɔhyɛ no sɛ me awerehyɛ ɛna mede ma mo sɛnea ɛnyɛ sɛnea ewiase de ma mo no ɛna mede ma mo. Nnipa bebree wɔ hɔnom a ɔwo pɛ sɛ ɔwo sɛe asɔre no na ɔwo sɛe gyidie te sɛ ɔwo di internet nsɛm bebree fa asɔre no ho. Ɛmfa ho sɛnea ɛkyerɛ no ɛnyɛ nokorɛ. Ɛyɛ afe apem ahankron ɛdeɛ ɔtwe num no mekae sɛ madamfo bi ɛba me nkyɛ wɔ Florida na Time Magazine atwerɛw biribi a ɛka sɛ Challenging Mormonism Roots na kyerɛ sɛ Mormon ɔsom no yɛ woso no ahwɛ. Na ɛfa biribi a Martin Harris ɔwo so watwerɛ a ɛnkyerɛ sɛ Book of Mormon nea Joseph Smith kaa ne yɛ nokorɛ na madamfo yi ɛbae na ɔdwen sɛ saa asɛm yi ɛbɛsɛe asɔre no na saa asɛm yi ɛka obi ɛfa obi a ɔse wɔfi asɔre no mu ɛfi saa deɛ wei a wɔwo ate na menim sɛ ɔfiri asɔre no na na ɛyɛ ɔsɔhwɛ ɛfa ɔwo gyidie ho ankyɛ bia ɛna nkurɔfoɔ a ɔwo aben ɛhu ɛna nea ɔtwerɛ saa ɛkrataa yi no ɛnso ka nokorɛ sɛ ɔboa na ne nyinaa nyɛ nokorɛ na na mebɔ mpayɛ sɛ ɔwo a ɔwo firi asɔre mu ɛsiane saa ɛnturo yi ɛbɛsan ba biom ebi bebree no kakra naa no ɛdwen ɛbisa ɔwo gyidie ho ebia na asɛm bi a asɔre panin bi ɛkan tetetete a na ɛne yɛ nhyehyɛe na asɔre nhyehyɛe no ɛnsɛ na saa asɔre ɛmu nkyerɛkyerɛ no asɔre mpanimfo a dunum no nyinaa na ɛkyerɛ ɛnyɛ adeɛ a yɛde asie saa adeɛ wei sɛ yɛkyerɛ no ɛma nnipa bebree nso ɛkyerɛ yɛasɔre mu nkyerɛkyerɛ no ɛnyɛ adeɛ a ɛhu a yɛde asie asɔre mpanimfoɔ yi ɔwo yɛ nnipa a ɔwo di nokorɛ na mmom ɔwo nwie pɛyɛ kae nea moronai ɛkae ɔse membu mu atɛn ɛfiri sɛ menwie pɛyɛ anaasɛ mɛgya na mmom no momfa asedra ma nyankopɔn sɛ wakyerɛ mo sɛnea menwie pɛyɛ no sɛnea ɛbɛyɛ a mobɛsua firi yɛ hɔnom na moahu nyansa sen sɛnea mayɛ no Joseph Smith ɛka sɛ manka nkyerɛ wo sɛ mewie pɛyɛ na mmom no bɔne biara anaasɛ mfomsoɔ biara ɛnni adiyisɛm mu Yesu Kristo onyankopɔn anwanwadeɛ a ɔyɛ ɛwɔ asɔre ɛhɔ ma nkyirima ahotiforɔ mu yɛte aseɛ ɛwɔ kasa a ɛfiri sunsum mu President Ezra Taft Benson ɛka sɛ obiara ne yɛbɛsi biara no yɛbɛpia wo akɔ gyina fɛsuo a ɛfrɛ no gyidie mu na ɛhɔ no ɛna ɛwɔ sɛ wokyerɛ baabi a wogyina mamma ɛnyɛ wo nwanwa sɛ ɛbɛba wo so na sɛ yɛkyerɛkyerɛ mu a nsɔhwɛ ɛyɛ ɛbɛyɛ den ɛbaabi hɔ no ma awerɛhoɔ na dwuma yɛ ba saa wontumi nna ɛna wo sumyɛ nso ɛsu nisuo agu so na mmom na ɛwɔ sɛ ɛyɛ adeɛ ɛbɛkum yɛ sunsum na ɛwɔ sɛ ɛfa yɛ firi nyankopɔn fie kae ɛwɔ sɛ ɛyɛ yɛagye nkwa no ɛboɔ ta no eye Yesu Kristo Nyankopon ban eno na ose wu si wu fapem na se obronsam no edening ne from makese eno ba na se odi ahohwim eba onya to me ewo so entwen enko from every se wasi wo dan ewo botan kese so ah sa botan we se a member and as a nipa, a sea on down or so are on boom. Senia, a jana, a timmy, a son, that dear no. Mommy, yen yer, who na yen nepintin, our bra, you soon soon no. Yen, ye, ye, so yashe. Elder D. Todd Christopher's and Etre mu, our dear, who swear free and social on one social. Or say, Empo, me breast, I brand, send me diminisha mechia, me tremendisha mechia. Menia j se menya bibin tentem anfa anfa so soje me ba majin kwani menya nkopon no ewo empempen so bia ekwan bi ni wanka ebetimi aba me so se bekok soye fufuro bi mu a ntimasua se me ba benya jidie wa uradin mu wa makomanya Peter ekan sa asem mu esen ose we se ehu esombo esin sika kwako. Na moro na so ka se adansidie eba ewo bra ye so wujidi ahwe me friase ewo Marriott ebusian abusumi etwa me ne me yiri ejina Georgia musie ho no na ye kasafa odo ene enema na ye kai efa Georgia ho na esun mu ni Georgia ne mame Arehom ekasa efa jidie ene ntiasi a wanya ene ne papa nso boko mu okasa efa adansidie ebosha aba ne so enam jidie ede ensohwe ebra ena esan de jidie kese eba ewrade no ama Joseph Smith boshe bis kese sa boshe namu ena ono so ede ma wo bra ye so wujidie ahwe no. So mu menstru na onyankopo no ene o ebetna den na we ena mi di hu adanse kronkron wo Yesu Kristo di mu. Amen.
We express our deepest gratitude to all
adanse aseda ema onwonwa boa e was a conference we munya yes I add emmu kwai na onwudi nnyum dededa mamu ye kai emema no efa meeting priesthood meeting ye befrase nonsia e wo ahanum na tabernacle kwai enyuma onwuto na nopa no e befrase non kronefa ekosi nondu na kwasiada anopa no ebeto aso sebsa enyum isia sesia no yebetie every elder darling h oaks a oka dumie nuko no na ono no be ye ye kasa ni otwato na so kasa wi a kwa no beto on this day of joy and cleanliness na empire a chat on Elder Jose A. Alonso. I'll call your son on.
We can all remember our
feet. I think Kenya, a chain of Yakuma, Emra, and Krabi, I know soon to be by chance a young one. Yet I was all doing so. Am I in your santin cane? Send a bayer, a bad boy, my abois, the mahon. Me pamuchano monka esante kan motem akuma mu romra mekasa fa ya sudia e ho se ye bebo mafra ho na yabo ama wodi ye mekasa edemeni free yes christian sempe ho ene ne dan conscious ye ho na sense we ne ne wa from sempe ye asore I can't for what mia ahodo no wo asudie ma baabi ba kupe ehye e wona se nenso nya okan Yesu Kristo asoma fon so de okasa kire wiase nyinaa no wo man nyinaa mu okasa kire obi a nipa ko obi ara nso no asoro mu nyinaa so nyinaa so nyankopon ma sasansa men kasa fa wiase nsem mu ntem mu so te sane asore mpenfo nso no Mekasase Efron ye beye beboa mofra na ye ye na bon ho ban. Nanso mekasa sene beye omo oye mra ewo wiase nyinam nsuno. Ebe bo modin aso bo bo nkora ho de. Esense esiasa ye nyinyi aso bo modin anse. Ye bebo mofra ho. Nkora oni ahoden pio. Esense oni ahoden bi ye obetimi de abon ho ban aso obeko ntokwa. Ana sɛ wonim kwan bi aso bɛfa so bɛbɔ wɔn ho bɛhyɛ bɔn ho yie nkɔra nyia nipa a ɔbɛkasa ɔbɛgyina wɔn nɛma kasa ma wɔn sɛnɛ bɛyɛ a ɔbɛbɔ wɔn ho de na ɔma ɔyɛ yie wiase nyinaa mu nsono ɛyɛ nwanwa sɛ ɛbɛhu sɛ nkɔra mpempem bebree wɔ hɔ a na ɔwɔ nkwan bɔnyi mu wɔ ɛman bi nso a ɔwɔ kɔntɔkwa no nso a ɔfa nkɔra na ɔba ɔnso bɛku wɔn ho wɔ amansan nkabɔ mu kuo nso aka sɛ pempem mmie nkwaraa mpempem mmienu da biara nso no wɔdwe kɔ nnwamansɛm ne mfonini bɔne no sɛ nso yɛto yɛ no hwɛ agya nkwan hyehyɛeɛ no nso a ɛbɛhu sɛ akwan biara nso nam so tiatia mmɔfra fa ahodeɛ no sɛ yɛnwo wɔn wɔyɛ nneɛma kɔ so wɔ wiase nyinaa mu no. Sɛ yɛhwɛ America mmom nso a ɔno a ɔmoma no nyinaa nso akɔ fam nanso yɛhwɛ English yɛma mu ne Asia ma mu no nso a nnipa bebree nso wɔn wɔ ba koraa wei nso ɛnyɛ adeɛ a ɛyɛ asɔre nsɛm nko a ɛyɛ adeɛ a ɛhia ma wiase nyinaa no wɔ so sɛ yɛhwɛ wiase nyinaa mu a ɛman bebree nso no na ɔne nnipa ɔsane so wɔn wɔ ma adeɛ baako bi nso a ɛma nsɛ ma yɛwɔ no ne nsɛ yɛbɛ nyɛ nsɛ nyɛ so yɛhwɛ wiase mu a mpempem aduanan nto biara nso no na ɔwɔ nyɛ nsɛ nyɛ guo nanso yɛn deɛ wei yɛ bɔneɛ paa no ɛkwan bɔneɛ bi nso a ɔde tiatia nkoraa nso no sɛ ɛmmra sɛ ɛma maamenom sɛ wɔnyene a na ɔbɔ nnuro anaasɛ wɔyɛ nneɛma a ɛnyɛ nneɛma bi a ɛnyɛ koraa nso ɛnso ne sɛ ɛmmra na mpanimfoɔ nso ɛbo wɔn ma anaasɛ wɔn wo ba nanso yɛhwɛ ne sɛ nnipa bepere nso ɔpɛ sɛ ɔwɔ ma nanso wɔntumi wo ba sɛ wowo ma wobo wɔ ma mmerɛ a wɔbo wo no nso no yɛadeɛ a nnipa biara bɛhu ewiase nyinaa mu nso no yɛka sɛ apɛpɛ nwɔtwe no nso no ɛbɛ nyinaa nkwaraa ɔwu ansa na wɔbɛdi mfie du no mu ɛnam ayare a na yɛbɛtumi atua no anaasɛ yɛbɛtumi asesa no nanso wiase no nso nkwaraa nso a na ɔne mmoan ɔne aduane pa wɔbɛdi no nso na ɔntumi nnyini sɛ yɛtu kwan a wiase nyinaa mu nso a yɛn asɔre mpanimfoɔ nso yɛbɛhu saa nneɛma bebree nso no atinafoɔ nso ɛka kyerɛ ɛwɔ primary mu nso ɛka kyerɛ sɛ wɔhu nneɛma bɔne yɛ na ɛyɛ nwɔnwɔ koraa maame bi a ɔwɔ Philippines nso kaa sɛ mpɛn bi wɔ a na yɛnyi sika sɛ yɛbɛtɔ aduane nanso na yɛnim sɛ wei yɛ kwan a ɛnam so wɔbɛboa ma yɛakyerɛ yɛma sɛ wɔbɛnya nidie wɔ yesu kristo mu yɛka yɛ ho bɔ mu na yɛbɔ mpaeɛ sɛ yɛbɛnya ahotɔ na yɛma no nso bɛhunu sɛ awurade hyira yɛn wɔ south africa ma mu nso no primary tinafoɔ nso ɛbɛ ne akɔdaa bi a ɛbɛdi nkɔmmɔ na ɔbusaa no ɔnam dɔ ho busaa no nsɛm bebree na nkɔmmɔ nkɔdaa no nso kaa sɛ na ɔni maame na ɔni agya na ɔni maame mmabaa ne nana barima nko ara na ɔte ase a sɛ ɔbɛhwɛ no ho wei yɛ ne ɛwɔ kɔ so bebree wɔ ɛman a ɛwowa sɛ ɔhwɛ nkɔdaa nso no ɛyi sɛ yareɛ no nso ɛku wɔn paa no wɔn nso ɛman koraa no a ɔwɔ sika mpuru nso no yɛhu sɛ nkwaraa nyini bebree wɔhia mu nanso na wɔni aduro a ɛbɛboa wɔn anaasɛ bɛma wɔnyɛ nneɛma ahia ɛfie nso bi wɔna wɔn no a nso ɔbrɛbo no nso nana ɔkɔ ko aho do bebree mu ɛda Jeffrey Holland ɛkasa fa a asɛm bi a LDS police mam so kaeɛ ɔdaako bi a na ɔfrɛ nso ɔmɛkɔ hwɛ fie mu no ɔbɛhu sɛ nkwaraa nnum bi na ɔpɛ sɛ ɔkɔ da wɔ ɛfam ɛsiane sɛ na wɔ nimpa nso mmerɛ na nkwaraa nso asu no nso na ɔmaame nso ɔwɔ dan baako no mu na ɔne nnayɔnkofoɔ nso nwom sa na mmerɛ a polisi maa no nso no ɔde nkwaraa nso ɛtoo mpam no nso no ɔbɔ mpaeɛ sɛ nyankopɔn bɛbɔ no ho ban ɛmmerɛ a ɔfiri dan mu nso no nkora no baako a na wɔde mfie nsia no ɛtoo ne nsa sɔɔ ne nsa sɛ wopɛ sɛ wobɛma me abɛyɛ wo ba yɛka neɛ yɛagye nkwa kyerɛ yɛn no sɛ ɛmmerɛ a ɔfrɛ akɔdaa no ɛde ne siwo na nadifoɔ no anim na sɛ mo a mobɛgye ma to mu te sɛ akɔdaa baako no nso no mogye me ni na neɛ ɔbɛyɛ nkɔraeɛ bɔneɛ baako koraa nso no na ɛnyɛ koraa sɛ yɛbɛwo no na ɛpɛ sɛ yɛde no bɛto ɔpobu no mu
When we consider the dangers from which children should be protected, yeah,
yeah, yeah, yeah. Nyan fatu oka bebre ankora akol munsu a. Yehu se enye ma boni a yen kwa e ma se bon kora anso a. E se san adwene. Ana se a shame one. En se ye boni a e be koso da bia wona brabo mu. So uma akora chen se obiara ndo no ana sɛ onimu meyɛ no so no ɛyɛ adeɛ a bɛtumi asɛe na neɛ ɔtena koma mu ɛne n'abrabɔ mu ababunufoɔ biara nso a ɔwɔ nneɛma bɔne nyinaa mu nso no ɛhia paa sɛ yɛn nso yɛnam ɔdɔ ho bɛtena ase na ɛnsia sɛ yɛbɛtwe no afiri yɛn ho sɛ yɛhwehwɛ awurade mmoaeɛ nso a yɛbɛtumi asesan adwene sɛ yɛbɛboa mmɔfra yɛnyɛ ma ɛne wɔ no mu ɔka yɛ ho nyinaa no yɛwɔ sɛ hɛ kakraa bi a ɛfa wɔho asase nso ɛnhia nkyɛn nneɛma bɔne a ɛkɔ so wɔ neɛ awofoɔ no ara yɛ wɔ ma no so no prɛn Thomas S. Monson so akasa fa neɛ wɔtu din sɛ woyɛ bɔneɛ bɔneɛ paa sɛ awofoɔ no ara so ɔbɛbo ne ba na ɛyɛ makoma ɛyɛ me ya paa ɔmmra na mewɔ supreme court no so no so no sɛ mete saa ntiam bi a neɛ bi ɛdipa mu sɛ yɛbɛbɔ mmɔfra ho ban no sɛ yɛbɛware ɛkwan no a yɛbɛfa so yɛbɛware ɛne neɛ yɛhwehwɛ sɛ awareɛfoɔ bɛyɛ ɛde ama ɔma ho ban nnuafoɔ no nso baako bi sa ka sɛ wɔ abakɔsɛm nyinaa nso mu no awareɛ nso ɛyɛ adeɛ a nyankopɔn de ahyehyɛ hɔ sɛ ɛbɛyɛ a yɛn nso ɔmaa ne bɛmma bɛka bɔ mu na wɔwɔ ma na sɛ yɛbɛhunu sɛ neɛ ɛkɔ so nnuaa nso no ɛsɛ sa sɛ agya ne ɛma bɛka bɔ mu na wɔahwɛ wɔn mma na wɔbɔ ho ban nanso ɛhwɛ wiase mu nso a woenya adeɛ a awofoɔ ɛyɛ koraa Harvard mpanimfoɔ mi nso ɛkasa fa mmerɛ a ɛkɔ so wɔ America man mu ne neɛ nnipa adwene fa awareɛ ho no ɔka sɛ awaresɛm a ɛkɔ so wɔ America man mu nso no ɛte sɛ biribi te sɛ yi ebi no dwene sɛ awareɛ yɛ adeɛ bi a mmaa ne mmarima no nso yɛ sɛdeɛ bɛyɛ a bɛma wɔnya neɛ ɔpɛyɛ na sɛ ɔkunu anaasɛ ɔyere nso nyɛ deɛ baako no pɛ no so a ɛnso ɔnso ɔbɛgya awareɛ nanso wɔyɛ saa nneɛma yi nso a wɔnwene nkɔdaa ho koraa o ɛsiane sɛ nneɛma a ɔwɔ kontokwa sɛ ɔbɛgu awareɛ nso a obiara pɛ neɛ ɔpɛ dɛ yɛasɔre mpanimfoɔ nso aka kyerɛ sɛ sɛ yɛdwene sɛ abrabɔ awareɛ yɛ adeɛ bi a yɛbɛyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ bɛnya anigyeɛ na sɛ ɛnkɔ yi a na yɛasɛre nso a wei nso yɛ adeɛ a ɛnsɔ onyankopɔn ani koraa mpo sɛ yɛka yɛdwene sɛ sɛ yɛgya awareɛ a na ɛsɛe nkwadaa mmrabɔ nso a awareɛ ɛgu bebree nso no a ɛkɔ so bebree wɔ asase nso no yɛhu sɛ ɛmu bebree nso a na ɔwɔ ɔma wɔ awareɛ mu no yɛhu sɛ nkwadaa no nso no bɛyɛ yie sɛ yɛwo wɔn abusua mu sɛdeɛ fel pa commission kasa no sɛ mmaa ne mmarima agyapa ne nna no nso wɔ adwuma adi mu wɔ nyankopɔn sɛ ɔbɛwo ma na wɔaba ho ban na wɔnam ɔdɔ so bɛtete wɔn na ɔbɛma wɔ neɛ ohia wɔ ɔbɛma ntadeɛ ne aduane na wɔakyerɛ wadeɛ nkyerɛ bi a ɛdi mu paa fa nkwadaa ho no so anaasɛ deɛ nkwadaa bɛsua no so no ɛne fa to ho a wɔsua firi ɔnoa ne ahofoɔ ho Na so go warrior and so when so and pimpy and then and yet and fast a whole part and pimpy or why and he also be going on and send a baby out of bomb home by and so when you idea cost the beer and maybe on so I said but go warrior and so I mom what I said moment journey and corona home at the kind of now on yet yeah a year a man could answer and he has a and cry being your home on na obenya mfatu ho afri wona ona wo ho fro a waka abo mu ene wo ene da so mu mensu me ene pa bi nko ana me ma me nko ana otete nyen sansa na me papa wu menim se yentimi nye abusuya otin oda bia na nso no ehia se ebehwehwe se ebeware na ya wonman se ye hwe emra ewo ekoso asase nso a enkora nko ana odi kan se obeyira wo se a man member, Ekuma Waria. So, Shani Ekoso, we ask him, and so on. And penophobia can say, a busia, and so share any idea, and bois and quota, a ma only in a year. Not be any papa, sir, a busiano war, a ja and a man so on. New York Times, so and such a baby say, sir, impose our dear so acco form no sinon. Ye nyina si yenim se aware yade a ehia pa e mankora that reality should give sa en seminsu no ehia se ebe moye hu ni se aware yade a edimo pa essence se ye kwot ye pese egu aware enso moye nwene nkora ne hu nso a empenifo wo mana no nso a wo kire mra wo man nyina nso momomodi ya se momenye nia Didi kan mo montre mra abebo nkora ho ban na bon ama wo benyini pa children are also victimized by marriages that and kwan be yin so a yedi twa nkora nso no se se e ma me ma nso onware ye pe hun se en ne me bi akoso obi ase nyina nso ye hun se enipa bebre nso no en ne mrem so e ma be bi a won ma nso no na na woni kunu Unmarried mothers have ma onikununsu na o a edin bebre aso wonye then pimpinunsu no ye na woni nyema bia betimi ni abo anoma eche se awari a wo ba ni mema ate honsu no you hun se and kora wo won nyina aso se mo bebre nsu na wo fon po na onware ye Studies show that the people who are in the world are in the world. The relative stability of the world. Nanso me pese mo hunu se wen nso no emu ankora senior New York Times no entry so I can't say se amane ma aware na se memane memane aware ya wen mi ade bia yeso ye pese ye wen hunu se eya na se nye nanso ye ehia se me hunu se nye de beba nso enya de pa pese mo se makasa ama ankora e bia wati ni me kan nso no wonye masemi entumu nanso no Mama munyina so monke won se yenya yenka mom se me nia se bobo nkora ho ban ni ebe bo ama wonyi ni ye ye kasafa nyankopon ma ho nanso erade boan a yenso ebetimi abo nkora yi me pamochen so no me pese mo se ni me kan so men kachre echre ho tefo asori man kwa me kasat ma echre ewiase man nyina no essence me pese mo hun se Mumma modia se moni nia ehia man kodano ebetomanim asoran panim fo nso monso monkan senia yesu kristo a chere se enkora owo ahote mu nso ene omfato ho anya nso ose yedeto yabrabom ho ne kreni me kachira mo se se monso samo ho na momo yete se enkora na momo menchan a montime enko nyame nyankopon ho na se nyemienim se mo Mobile mo homre te sa enkora no so a monso no moye nia nipa odi mu pa wo osro ahima mu wo book mom ngum mom nso no ye be hu se defo nifa a chere se monso sa mo ho na mo mo su e te sa mumano sansa samonye weya muntimi enkosro himemu me bom paye se ebe ebre ho ase te senkoda no na yenso ebe to bebo modin ya se ebe boye maho ban sansa wonum eno babuan danchin wo yasre mu wo manmu nyina no ene yebusun mu wo Yesu Kristo dimu amen.
Beloved Heavenly
Father,
we want to act by ourselves.
yɛbɛhyira nkwara yɛma nyinaa wɔ wiase nyinaa mu. Yɛpɛ sɛ yɛboa mo. Yɛpɛ sɛ yɛbɛhu ne a ɛsɛ sɛ yɛbɛyɛ yɛne yɛ ahonefo awofoɔ no so no yɛbɛbɔ ho ban wɔ wiase yi mu no. Yɛpɛ sɛ yɛbusaa sɛ wɔmɛde nhyira bɛgu wɔno mu a wɔnni gyedie anaasɛ wɔayɛ bɔne anaasɛ ɔwɔ nsɔhɔ bebree mu nso no. Boa yɛn sɛ yɛbɛyɛ bɛhu ne a wopɛ sɛ yɛyɛ sɛ yɛbɛto no saa kɔfrɛ ɔno ma wayera no na yɛnam ɛma wo gyedie ne akokoduro. Agyapa yɛada wo ase wɔ nhyira bebree a wode ama yɛn yɛda wo ase. Yɛpɛ sɛ yɛde gyedie so ɛyɛ nea wopɛ sɛ yɛnyɛ. Na yɛbɔ saa mpa yɛ yi wɔ dɔba Yesu Kristo din mu. Amen.
This has been a broadcast of the 182nd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by a choir of young men and young women from stakes in the Benyon and Taylorsville, Utah areas. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.